Era ke bigambo byomugamba Yesu. Era ke bigambo byomugamba. Nange ngenda mugamba ebyange. Nawe mugamba ebibyo. Nawe mugamba ebyamakago. Mugamba ebyenyumba yo. Mugamba ebyegwanga yo.
The Pearl of Africa, Uganda, my motherland, ye pale tumefika, wewe Mungu unaweza, watoto na wazazi, tunaomba wewe Baba, tusaidie. Chikute ku Uganda chiwugule otutasa.